Le koko la Democratic Alliance mo Bokone Bophirima le tlile go kwalela Tonakgolo ya Sepodisi Rre Bekicele. Seno se latela leeto la tlhokomelo le tlhatlhobo kwa police stationeng ya Kokomeng mo masepaleng wa Greater Taung. Police station ya Kokomeng e ile ya fisiwa ke baagi ba Molelema le metse e mabapi morago ga go fela pelo ke thebolelo e e bokoa ya ditirelo mo police stationeng eno. Baagi ba buile gore police station eno e ne e kgona go bulwa ka ura ya bosupa mo mosong mme e tswale ka ura ya bone mo motshegareng nako nngwe police station eno e se bulwe gotlhelele. Lekoko la DA le tlile go kopa ministera go tlhomamisa gore go nna le police station ya nakwana e e tlhomiwang mo dikgaolong tseo tsa Kokomeng le Molelema ebile a bee kwa pele go baakangwa ga police station eno le gone gomme go dira go tlhokomela gore go nna le didiriswa tse di maleba le sepodisi seo se tlabe se katisitswe ebile se ka kgona go direla baagi. Jaaka lekoko re tla tswelela go tlhomamisa gore sepodisi seo se dirang ke sepodisi seo se kgatlhegelang tiro ya sone ebile e tswelela go sireletsa baagi.